Africa amazima embere ganye abantu bakabya amaziga gabowedde mu biwanga power talikabe miranga mu buli kwanga batununye kenyama tusigaza buwanga obwinkanya wonna bwafuuka lufumo eyesobola sindika omulema n'agwa ku ttaka kola ng'omuddu olinga omwami yaggwawo baba kulinaanyi nawe womala bakuppe okuba munnabyabufuzi omulungi mwotekera kuba mufere mukugulu tekukyakolerera nsi zaffe wabula mbuto zaffe mukulembeza aliko okuvaako abeera yagala amale kufa obwenkanya mu kkooti z'amateeka bwasigalibwa bagagga ekyo kiri wonna enguzi yafuuka luyi okuva mu bantu ba wansi paka mu bakulembera eggwanga katanoyo omwoyo gwa ggwanga buli omu anoonya kulyamu naye nga tunaakomawa katonda tukulembere kuba twolekedde kizikiza gama gwasokera masomero ni gulanda paka mu butale kugwa mu mayumba mwetusula ettemu lyeyongedde obubbi n'obulya byawongo n'amasitaani kiri ku ttaka lyabo bwe ntalo tezikyakola mawulire kita bantu mawanga kula ebyenfuna n'obuyinza mino zikasaako bukundi ebyobulamu byadobonkana ne bwolwala ntunuka balina kujjanjabira India kw'okusoma kuwadaawadako abasawo n'abasomesa abasome nnyo embeera ebeekubya mpi okufuna mu kyokola waabwe buli mulimu gwakusaaga ate gwa mwana waani ani akumanyi nani gwamanyi embeera yombi eri bazikulu bannambi funeza amafuta n'olutambi olina gaba bisambi maama w'abaana y'omunaku wakudooba ewatali tadooba nga bwe kyawandiikibwa bali ku babbesigiri ne bakunkiriza ow'obuwumbi awamaani kirimu afrika gama atawemula tebamuwa eyabule basebuzi beyabula bafumya 60% neggulu to gain hype just for showbiz ne batasaasira mabujje olulimi lunaabuuse buli wamu bamansa entungo obuseego mu baana abato endwadde zibasenkenya bannange tubbira ani anaatujja mu bunnya bannaddini abandi tuli oyo emyoyo bali mu swaga nakukola majja abakulembeze bo bali mu nfunirawa ebyenfuna byagwa olubege waliwo abagagga ddala n'abaavu beyond zero potential market yagwawo buuza abasuubuzi abantu basigalira lamuza omama mama africa uganda yatu part of africa obutonde busaanyizibwawo lyeddungu lisembedde ebyobuwanga byotokyanyumya tunaatera kuwasaŋŋana bwe tuzaalana god bless africa I do for my people judge amazon pure